ngizongayo ichike nezihlobo zami yaza abantu abangizondayo abangizondayo ichike nezihlobo zami
Bayanda, se ame se kolumbwane.